pepo ni nyanja ziribe makutu kama maua nu zima wamba yes sonse ndaona inene masonga muda zirenga ndinu ni mau anu ditani sichimvera ina moka nangola maua nu sabwerera pachabe Chitika inu mukala mula Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe Kutari kwa peze kanyenyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafikeko Pomwe pama imatua mu mlenga lengamo Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake Dimau chabe Sonsezo Inu dimau chabe Dichani sichimvera ino moka nangola Maua no sabwerera pachabe Dichani sichichitika ino mukala mula Maua no sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Maua no sabwerera pachabe
Trick it, bitch.